Do you know that milkcyst is and what the milkcyst symptoms are? If your child is experiencing the following symptoms: fever, runny nose, red and whitey eyes, cough, and has a rash on or spots, then you need to take your child to the nearest clinic to get immune and protected from milkcyst. Milkcyst is highly contagious, so play it safe and get your child immune. As take one shot for milkcyst. This message is brought to you by the National Department of Health and Partners. Okay, from Bakuman one accompanying so maybe did you know that milkcyst is a deadly disease and it's currently spreading fast in Mzansi? Be on the lookout for the following milkcyst symptoms: of high fever, runny nose, red plus white eyes, cough, or rash spot. It's left unchecked. Milkcyst can cause diarrhea, dehydration, pneumonia, encephalitis, blindness, and even death. The three cause MMR vaccine will protect your child from getting or spreading diseases. It's safe, tested, and has been used for a long time. Visit your nearest clinic today and get your child immune for measles. It's never too late to vaccine. As take one shot for measles. This message is brought to you by the National Department of Health and Partners. I am Mama Nam. I'm Kelly Sarafem.
I am Oingiseri.
Mipukin.
Mipukin. Mipukin.
Mipukin. Mipukin.
Mipukin. Na Sister Vicky.
Mm-hmm.
Umaga Department of Health.
Minga ihlamusela swintsongo ku i yini ti measles naswona the symptoms ta kona ti va ti kha ti ri ta njhani.
Loko hi vulavula hi measles hi vulavula hi vuvabyi lebyi tlulelaka. Vuvabyi lebyi vangiwa hi xitsongwatsongwana lexi vulavuriwaka measles virus. Xitsongwatsongwana lexi loko xi nghena aka munhu a xi tekeli ku vonaka kwalano swa teka 10 days to 14 days hi laha xi sungulaka ku komba the signs. Xi tikomba ngopfu hi ku khohlola. Kumbe hi ku hetsemula. Loko munhu a hetsemula a ri kusuhani na n'we a ri na xo xitsongwatsongwana lexi xi nga mi tlulela. Ene ku riwa ku xitsongwatsongwana lexi xi nghozi ngopfu ka vana lavantsanana. A ni ri vana lavantsongo masocha ya vona a mi se tiyelela kahle. Swi ri tani xitsongwatsongwana lexi hi nga xi sivela hikuva hi teka vana va hina hi va yisa a tliliniki va ya va ya tlhaveriwa. N'wana u fanele a tlhaveriwa loko a ku 6 months. And then night leyi loko a tlhaveriwile hi 6 months u fanele a tlhela a tlhaveriwa futhi loko a ku 12 months hi loko hi se hi ta vula ku n'wana yaloyo u siveriwe xitsongwatsongwa xa measles. Swi ri tano a tlhaveriwile a swi heleli kona xi nga n'wi khoma ko va ku loko xo n'wi khoma a tlhaveriwile kumbe a sirheleriwile a xa havi na matimba. Xitsongwatsongwa xa measles xa khoma munhu hambari lonkulukumba.
Okay, loko n'wana a va a kha a khome hi xitsongwatsongwana lexi mutswari kumbexana muhlayisi wa n'wana i fanele a endla yini?
Lexi a fanele ku endla xona u fanele a vona ku n'wana loyi u fanele a withdrawa xikolweni a suka ka vana lava va nga le xikolweni ku a nga tluleti vana lavaya hinkwavo va nga leni. U ta yisiwa tliliniki. N'wana yaloye kumbe munhu yaloye u fanele a nyikiwa swakunwa swo tala ku a sivela ku a nga omeli a va na mati mirini. Ku tlhavela i xin'wana xa nsirhelelo lowu nga kona ku fana na sweswi hi nga ku fambeni hi karhi hi tlhavela lomuya swikolweni kusukela ka 5 years ku fika ka 15 years. Leswi endlaku ku hi ya a ti-primary hi ya ni le ti-high school. Then xin'wanyani hi le kaya vatswari a hi mekeni xoku la ku tlelaku vana a hi mekeni xoku va nga tleli va kha va hindza 5 va va tletele ku tlula mpimo. Hi ku swi vula ku loko vo za va hindza 5 laha ndzeka rhumu liya loko vana lava nga na ximungwamungwana xi ya tlulela vana lava hinkwavo. Loko hi pfuka nampundzu a hi pfuleni mafestere ya tiyindlu ku nghena moya ku huma moya lowuya wa navusiku ivi ku ta nghena moya wa kahle. Hi ta ya ka swikombiso leswi hi nga swi vonaka hi swona ku ri munhu loyi a nga va khomiwile hi xitsongwatsongwana xa ximungwamungwana. Hi ta n'wi vona hi ku khohlola, a huma marimila, matihlo ma pfimba, a va na rash, ivi a hisa miri, a twa na mukolo. That's why ni khutaza ku vatswari a hi yiseni vana aswikalwini va kuma tinayiti ta vona leti nga fanela ta xikalo. So nghozi ya kona i ku n'wana swi nga endleka a fa tindleve, a va na pneumonia. N'wana yaloye kumbe munhu yaloye u ta chuluka. That's why swi kahle loko hi swi vona swikombiso leswi nga swi hlayela a hi yeni titliniki ta le kusuhani. Loko swi dinga ku va hi hindzisela swibedhlele va ta hi hundzisa manese va hindzisela xibedhlele ku swi ya voniwa hi lavakulukumba va kota ku hi pfuna ku ya mahlweni.
Swa tala swinene mama, hi khensa swinene ku va hi burisana na n'wina kahle. Kambe ka lava va ha lavaka ku tiva swo tala hi vuvabyi bya ximungwamungwani va nga kota ku pfuneka kwini?
Lava ha lavaka ku tiva swo tala hi ximungwamungwani hi nga ya titliniki hi fika hi kutisa hi la ku tiva hi vuenti kumbe ku tiva ku ya mahlweni ku kahlekahle loko va vulavula hi ximungwamungwana va vulavula hi yini.
Swa tala swinene mama mina, ni khensa swinene ku va hi kha hi burisana na n'wina kahle. Na tshemba ku karhi n'wana masiku ta tlhe hi kota ku va hi tlhe hlangana na n'wina kahle ka nangona ya kombana siku lero leyi.
Ni khensa swinene muhaxi na n'wina mi va na siku ra kahle.
Thank you.
Khensile.